niko da, we ukofa na inaka, unanifaa, unataka nini? My Benz car chidi, ila mimi sina my Benz car 50. Mahaba tuna Benz kamili, yetu ayozi akiba, nipe mwana ka FA au kiba. Wawe watatu, kari ya zuko nai wapi, stiki ya kimati na kuona aji, niko kwa bajaji. Zaenda wakati ila penzi kati, kwa taxi, aji, ticha yetu safi.
Ikija Nairobi, nipeleke Japan kanika hawa, nicheze na boni, bada hapo kitu kuleshawa. Takona lini we, takona lini we. Ikija Nairobi, nipeleke Japan kanika hawa, nicheze na boni, bada hapo kitu kuleshawa. Takona lini we, takona lini. Napenda ukicheka, unawanya pambali, nipwa kusha niteka, we manzi mkali, macheni, ujawai kuniomba felali, mabemi, unajua mungu yangu hali, nitakuja kwa mikogo, iliaje ya nione shosho, we kwangu bimdogo, nidekeze kamtoto, nikija Nairobi, nipeleke Japan kanika hawa, nicheze na boni, bada hapo kitu kuyeshawa. Takona lini we, takona lini we. Nikija Nairobi, nipeleke Japan kanika hawa, nicheze na boni, bada hapo kitu kuyeshawa. Takona lini we, takona lini we.
Aya, nimekuwa na njaa ya miku kucheki, ni vile love imeshika, siketi, atapendeshe, wakuchekeshe, bora tu aya, wasiku epeshe, niko daa uko nae, nikiwa nae uko moshi, migaji wako, awa watoshi, kwani unataka, makushi za koshi, nina noti, na kutitka host, niko Kenya wapi, dani Naivasha, na kuona aji, au uko tamasha, saenda wakati, ila penzi tati, kwa taxi IT, nikayetu safu.
Nikija Nairobi, nipeleke Japan kanika hawa, nicheze na boni, bada hapo zito